ZLatestMusic.com.
Competition, I'm on my level. Ever see ma. Let's go, blah. Yeah.
Love ni kufile mutumbi, noti afunya inge chikeza. Ikuvula ele kasumbi, nikanonge kaliche kambateza. How you call money? Nakupa kuzonda ni. Usini fibaka ni, ni wata kuina kwa tuko ni. How you call money? Nakupa kuzonda ni. Usini fibaka ni, ni wata kuina kwa tuko ni.
Tanki umato ya kainge dulaki wena nina aluto kwilipaki love ki oji noti fake basi eva wate wate alu chilinge mamilu hati ate ex ukwa waya kidondo wena kuna maminya ukomando nikakulata na forever kuswa kachenu kiwe na mama eva lilato kiwe na fela yeni giva makizi kia yumbela mwaliva hey. Lafu ni kufile mutumbi, noti hafu nya inge chikeza. Ni kubula ele kasumbi, ni kanongi kalichwe kambateza.
Au yoko moni,
awe,
na kupaku zonda ni,
awe,
usini fibaka ni, ni wata kuina kwa tuko ni. Au yoko moni,
awe,
na kupaku zonda ni, usini fibaka ni, ni wata kuina kwa tuko ni.
Shout out Maniga, Oxygen Records Production, Mark Jepa Sefula, Sefula Kuchiano, Ibasima Gaju.
ZLatestMusic.com.